niliteleza mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako na miniko magendo. Habari zote za skendo sijelivu wapendo, and you know I want you right now.
Kavitani rao meiondoa, nilijaribu wendani mwenye wamejitoa,
na kukukata si chuti umeitia tua,
kukanyaga mwe basi buti maumivu kuchomoa. Mina want you, mina want you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say pick it up, take your ass out the door.